Blog Talk Radio.
Ndivuje kwa ningabo kwanga ngo kongera kwagahindura tini nyibiganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Washington DC turi kuwa mbere ni tariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2021 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye kuri mugoroba nanjye mbasuhuza nizera yuko mumeze neza mwagize weekend nziza mwanyuzwe mwanogewe n'ibiganiro bya Raditahuka ndashimira rero ikipe mwabanye nayo ejo ku cyumweru Edouard Kabagema n'abagenzi be bafatanya mu bukene mu baturage nizera yuko mwanyuzwe n'ikiganiro babateguriye. Dutangiye ikiganiro cyacu rero cy'uyu munsi kibimburire by'iki cyumweru nizera ko nyine muzakomeza kubana natwe aho dukomeza kubashishikariza gufata iya mbere mu gutanga ibitekerezo mu gutanga ibyumviro byanyu nyine byanafasha mu midoramatwara twifuza. Ndashimira rero ababikora hirya no hino abatwandikira bucece abaduha ibitekerezo cyangwa topic twaganiraho mwese turabashimira kuko n'intambwe bamutera kuko uru rugamba turiho surw'umuntu umwe surw'ishyaka rimwe surwa societe civile yonyine n'urwa buri munyarwanda wisukira mu gaciro. Ibyo rero nibyo Radita ukihora ibakangurira. Kuri mugoroba rero turaganira iki, dufite topic cyangwa ingingo ziza kugera kuri eshatu. Turahera kuri Kaga i Davos noneho twajyaga tuvuga Semuhanuka, ariko noneho uyu mugabo birenze no kuba Semuhanuka ari hanukiriye i Davos uyu munsi tariki 25 mu nama yatangiye ya Davos izarangira tariki 29. Yari muri panel ya mbere rero cyangwa yari muri round table ya mbere yatangiye uyu munsi aho Kaga yaje avuga ibintu birebana nyine n'ibya COVID bareba hamwe ku bantu bahuye n'ingaruka cyangwa icyakorwa kugira ngo leta yite ku bantu cyangwa abacuruzi cyangwa abashoramari muri rusange abantu COVID icyorezo cyabigenje gite. Kagati twitaye ku baturage bacu twarabafashije twarabagaburiye twabishyura mituelle de santé twashyizeho ibigega byo kubitaho. Kagame arabivuga ari kumwe n'aba CEO nk'abakokakora n'abandi bantu bakomeye ku isi bicaranye n'umunyabinyoma nubwo ari kwikoranabuhanga abeshya ibyafashe abanyarwanda. Turaza kubigaruka uko murabizi neza ko yiguma mu rugo y'amezi agera ku icumi usibye ko bagenaga bafungura bafunga yagize ingaruka ku baturage b'abanyarwanda ku by'umwihariko usibye abanyarwanda muri rusange ariko nabo twakwita barwiyemezamirimo nabo bahuye n'ingaruka nicyo kigega avuga ngo babashyiriyeho ntacyo kibafasha ko gifasha RPF turaza kubira birambuye turaza kugaruka kuri iyi exame y'abongereza cyangwa icyo twakwita raporo y'abongereza na rekomandasiyo bahaye igihugu cy'u Rwanda ko kigomba kubaha cyangwa kikubahiriza n'uburenganzira bwa muntu kikareka inzego zigakora mu buryo zishinzwe gukora zidahungiye abantu imanza cyangwa abafungirwa hatazwi bakaba bagezwa no mu nkiko bakaba babasha kuburana nta yandi mananiza turareba rero iki kintu kuko ni iyi ni imwe muri raporo y'abongereza yajurirana n'uko u Rwanda uyu munsi rwitabye umuryango w'abibumbye mu gisata kirebana n'uburenganzira bwa muntu aho Johnson Businge yiriwe yisobanura ndetse n'ibihugu bigatanga rekomandasiyo iyo ngingo ariko ku bya Businge witabye umuryango w'abibumbye mu birebana n'uburenganzira bwa muntu ni ndende cyane ntabwo nabashije kuyumva rwose kuko ni ibintu byamaze amasaha agera kuri atatu bisaba kumva rekomandasiyo buri gihugu icyo byagiye bitegeka u Rwanda rugomba gukora iyo tuzayigarukaho mu kiganiro cy'ejo ariko ibyatangajwe n'ubwongereza ni bigufi cyane ibyo turaza kubigaruka kuri uyu mugoroba kuko mwabibonye cyangwa mwabikurikiye abenshi bati ni umusaruro rero w'ibikorwa murimo gukora hano hanze kuko urabona batunze agatoki ibitagenda mu Rwanda kandi ni byinshi biriya bavuze na gatonyanga turaza kubireba kuri mugoroba turaza kugaruka kuri Repubulika ya Centrafrica impamvu tuyigaruka buri mugoroba ndumva mubizi ni ukubera akaboko k'u Rwanda kariyo kandi munyanganire ndabona dufite ikibazo muri technique mutwihanganire dufite ikibazo muri technique birasaba yuko munyangane dufite ikibazo muri technique twakoze ikosa rwose ndabona bahise bambwira ko ikiganiro kirangiye twakoze ikosa muri scheduling bavuze ko ikiganiro kirangiye munyanganire twongere dutangire emisiyo kuko twakoze ereri mu gusschedulinga ubwo nuvuga ko abantu turi kuri Block Talk Radio batarimo kutwumva mutwihanganire tugaruke mu kanya birasaba ariko ku bantu bari kuri mwese murongera kugaruka kwikonekta kuko iyi episode ihise ihagarara nereri yabaye munyangane ntabwo twabimenya